Let's go.
Your grace is enough. It is such a chimala. Your grace is enough. It is such a chimala. Twali bade wa singa Kristo te aja. Twali bade wa wa wa. Twali bade wa singa Kristo te aja. Twali bade wa wa wa. Ushimamize mwenga, utendeleze mwenga, usinzi mwenga, mkama Katonda.
Twali bade wa singa Kristo te aja. Twali bade wa.